ni machozi, ukaniosha niwe mweupe, ukanilinda kama mfalme. I will sing for you, I will dance for you, I will sing for you, I will dance for you. Kabla mikuzaliwa, kweli ulinijuaga, kanipenda mwanzoni, kaniweka moyoni. Mola watu wanawe, uwe maskini tajiri, kwenye shida na dhiki, ya kuta umaisha nisi. Najua binadamu, hawachoki kuchonga, kila usiku na mchana, bado watachonga. Kweli wewe mwema, kanilinda vyema, so I can remember, mbali nimetoka. Kweli Mungu umenitoa mbali, ukanipa nguza hadi machozi, ukaniosha niwe mweupe, ukanilinda kama mfalme. I will sing for you, I will dance for you, I will sing for you, I will dance for you. Sasa kaniacha, nikabaki yatima, ole hali maskini, bila hata shilingi, kakimbia marafiki, wakaja manafiki, madugu na kucheka, jirani na kusema, weliwe ndio sana, weliwe ni Yehova, ukunikimbia, wala kuniacha. So I can remember, mali nimetoka. Kweli Mungu umenitoa mbali, ukanipa nguza hadi machozi, ukaniosha niwe mweupe,